onge isigilo okadwa
onge
kikimia
onge onge onge
inyalo yudo nyako mori nyalo wuoyo go otenu mutenya kendo duoki gama muol inyalo moni kaka iseyudo dem to kare gimutimo karotingo mana tuo ichaki yudo woi mori nyalo wuoyo go agogo kongainya kendo wange timo mo inyalo moni kaka iseromo go to kare gimutimo karotingo mana tuo kati yudo wado mera kikiye
onge
kati yudo wado mera kikiye
onge
isigilo okadwa
onge
kikimia
onge onge onge
Nyocha yudo mama moro yando miya tich To kare tijini yandi chulo koda tich Odugo moya tich kane oka chulo tich Atengo ngocha duwa kana fwenyo chudo tich Gwone moka winyo beni tinde chulo fees Bang chulo fees no igo nya gigi pi Owe chulo fees no kidagi chiwo pi Apenjo inya mino bendi ngeyo nengo pi
Kati yudo wado mera kikiye
Onge
Kati yudo wado mera kikiye
Onge
Isegelo Okadua
Onge
Kikimia
Onge Onge Onge
Kati yudo wado mera kikiye
Onge
Kati
Onge
isekelo okadwa
onge
kikimia
onge onge onge
anaso wachunu tuoni tiege ni ring mawodi nyaimbo ginyage fungo tracha ndiwa pacho otieno pio kwenye biti ya dendi geto geto madhare ndio home hapo hapo sana dendi na feel mkono yako na feel mkono yako hapo hapo mzea
dendi na ushasema
Say kitu ni real.